Straight out.
Y'all already know.
ZPushUp.com.
Kuluza ineyo eti. Waluza makina eti. Kuluza zosezi eti.
Tricky beats.
Una makani. Chibana. Waluza nazo. Makina. Tired of stressing over silly things. Bola kapese zina. I'm down with your love. My love to another, I'm giving my love.
Salida kuja madoseji yako mlako Meno mandisia wadindiwa na zirango Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu Sugo na zago meno zigo ndela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa na mimami yue maakili Zwata ya makino sadesedu andizi mbili Time will tell what say we like game you loser Kama igu kumanize nifana ozunza Play this on repeat wherever you are Ntima wamo tusuo say we la nao chuka
Nikango kuvela zinkani Kandi sungi laka mpeni Sunga vanga mapulani Nanguza over and over Can't you ever tell me that it's over Zako ujasa njoka Wakanda sa kichoka Cause in my life I regret the love I give to you my time Kampata
What?
Take push up.